axmed ugu horeyn ku soo dhowow laanta afka soomaaliga v o a marka xiga waxaad ii sharaxdaa waa maxay edmonton puet lawyered ka lagu magacaabay
wasalaamanta horta jaamac waad mahadsantahay inay soo dhaweysay soo waxaan matalayaa sugaanta edmonton magaca edmonton aan ku socon doonaa labadan sano oo soo socdaan positionkan wuxuu ii bilaaban doonaa insha allah somali independence day july 1st ah oona canada day ahna
marka waxaa la sameeyey soo jeedin inaad hawshan bilaabi doonto guriga dowladda hoose ee edmonton baa lagu qabtay shir ay dad ka soo qayb galeen waxaad bal sharaxaad naga siisaa maxaad ku mutaysatay baad isleedahay adigu inaad hesho magacaabistaa lagu magacaabay
faa-iida ka qaadanaya meeshaanama faa-iida oo sida ugu faa-iida waxaa waaye horta ni weligiiba gabi waa akhri jira weli waana adiga suubiya laakiin haddeertan dowladda oo hoose oo haddeertan sidiga waxaa u noqday qofka oo adiga gabi adiga ugu sareeya ma ahan laakiin qofka oo u fasiraya gabi haddii la dhaho haddii qabaan adiga ay qabaan shir ama wax ay isku imaanayaan anialiso wacana waxaa laleeyahy axmed noo imaawe gabi noo akhri waxaa u noqday adiga sidii gabiga qofka oo official u ah
waaya laakiin waxaad ii sheegtaa maxaa lagugu doortay adiga maxaa lagu magacaabay dad badan baa jooga oo af ingiriis ku gabya adiga axmed cali axmed doomaalig maxaa lagugu doortay
okay waxaa horta sidaa jeclan waxaa u maleeyay waxaa lagu doortay gabiga aniga sidaa u suubiyay iyo dadkan gabiga siday u suubiyaan way kala duwan tahay dadka badankoodu waxay yihiin dadka oo qoraan qoritaan waa gabo gabigooda laakiin keega wuxuu yahay midka oo qoran laakiin weliba waa perform greeya waxay u sahlan tahay dadka oo adiga gabi jeclaan ama dadka oo ogeyn gabi wuxuu yahay uu soo dhaweynaya maogtahay
waxaad ka wadaa waa perform greeya marka aad leedahay waxaad ka wadaa waad ku luqaysaa waad qaadaa meel baad soo istaagtaa dadkaad u akhrisaa marka saasay dadka ugu fududahay miya
ha saasay u fududtahay kaz waxaa waaye dadaa jiraan oo rabin inay akhriyaan gabe laakiin dad oo jecelan inay dhegaystaan maogtahay
axmed goormeed bilowday inaad afka ingiriiska ku gabaydo
weligeeba waa qori jiray laakiin haddii la yidhaaho professional oo lacag ku suubinaya ama oo ku wareega oo magaca ku yeesho waxaa waaye adiga 2009 camal aa bilaabay waana xasuustaa adiga ay yimaaday inay isoo dhaweeto waa xasuustaa
2009kii bay ahayd waayahay waxaad noo sheegtaa gabayada aad tirisay ee caanka ah maxaa ka mid ah
horta waxaa dhihi lahaa midka oo si fiican lagu yaqaano waxaa mid oo lagu coo im africa iyo adina mid oo shaxtiro xoogaa oo ciyaar ciyaar ah oo si wallaahi ku wacno dadkan oo waddankan ku koreen oo laisku daraya af ingiriis iyo af soomaali
hadda ka hor mar aad v o eda warbixin siinayseena waxaad sheegtay gabay aad adigu tirisay in lagu dhigo iskuulada gobolka ontaria gabaygaas wax nooga sheeg magaciis
isla midkii waaye midka dadka kuu sheegaya waaye midka im africa waaye buuggan ku publish gareeyaanna buuggan waxaa waaye mid oo ilmo ay ku baraan adiga historiga ama sheekada oo dadka africa iyo sida usoo koreen iyo
axmed si dhegeystayaasheena ay u fahmaan wiil soomaaliyeed oo soomaaliya ku dhashay kanada ku barbaaray oo af ingiriis ku gabiyo haddana magaaladii uu deganaa isagu matalayo bal gabaygaas im africa african ahay aa tiri wax nooga sheeg
gabigan wuxuu ka imaaday dad oo cadaan oo marka gabi akhri jira waxay dhihi jireen waxaa imaaday ninkii african oo gabi african ah weligeena markaas gabi oo africa maba qorin soo waxay ahayd anigana ani ma jecel dadka inaa la dagaaltama waxaa jecel laha inaa success subiy inaa ka fiicnaado soo gabigan akhrira waxaa lagu caa im africa waxaa u sheegaya dadka hay dhihin waxaa waaye wiilkii oo africa ka imaaday ma ka imaanina waa ahay
afrikasoo daa marka
waxaa dhahay these veins run blood from africa see I was born in africa I was fed africa then I was torn from africa parents fed up with africa so we fled africa landed in a land far far from africa and we have long since forgotten that we are not from africa we are africa remember we come from a land where we are kings and queens where the trees use their vines and leaves as rosary there are water beds embedded with the essence of life and while the heavy I count sheep the dormant souls of our ancestors resting in the atlantic or carried on riverbeds back home and they say that imitation is the greatest form of flattery then would it not be vain for us to take our customs back since we put the art in artery there is no reason to go searching for my history in hidden caves or clay buried deep it's visible on my face the way I carry myself the proverbs of my people the scarification on the forehead of Sudanese tribes and the shapes of all women's bodies that mimic all the geographical differences of Africa and the colorful cloth like a rainbow bending backwards to tie their beauty together I swear God must have etched my being into its core because my soul is drawn to Africa, and I await the days I can sit back and overdose on Africa. And many have fallen into the traps of asking me if I am from Africa. I say, hush, I am Africa. Don't tell me what you've read because I am a manuscript written in African. So read my lips and my body language. And if you were ever confused, ask for translation. Because I don't understand how you might misinterpret bare feet kissing ground as barbaric. Pass my oral tradition as a mere clicking of tongue where I am from. Wisdom drips from the beards of the elders. And knowledge rests between the lips, ready to create revolutions. And their philosophies are always willing to back them up. So I could care little about what you've been told. Because we all know well enough that only shepherds should rely on what they heard. And where I am from, bloodline or borders, tribes or family, names or relatives, Africa is within us and with us. Therefore, I am 56 nations in one, and my mother is known as the cradle of life. I am not from Africa. I am Africa.
Adiyad. Ahmed, waxaad tilmaan naga siisaa Edmonton waxa ay caan ku noqotay oo dad badan oo Soomaaliya iyo caalamka ku kala nool ay ku yaqaanaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo lagu dilay magaaladaas. In adiga oo wiil daayar ah aad matalayso magaaladaasi dhinaca suugaanta oo labada sano soo socota aad adiga hormuud ka tahay, maxay Soomaalida faa'iida u noqon kartaa ayaad isleeda qaasatan dhalinyarada?
Horta aniga waxaa si fiican u bartay waxaa waaye dadka haddee arka waxay arkaan ay ogyihiin moogta. Haddii maanta dhan ay fiirsanayaan newska ay ka arkaan Soomaalida oo dhalinyarada dhimanayaan, waxaas ay ogyihiin. Laakiin hadda ani horstaaganahay a gabay akrinayo oo waddankeena faanayo oo ka hadlaya quruxda oo ka hadlaya gabayga anaka a wadno oo ka hadlo aniga gabayga akrinayo meeshuu gabayga ka imaaday waxaa waaye waddankeyga, waa dadkeyga. So markaas wuxuu usuubinaya xoogaha fikirka ee u bedelaysaa wayna dhacday already. Gabar oo xasuusataa naagtii oo hostage lagu suubinayo Soomaaliya,
Amanda Lindahood,
ha cousinkeeda mar red deer ku arke anigoo gabay akrinayo ayada ooyneysa ii imaaday waxay dhahday axmed igraal xaw Soomaalida sida u necbanaay haddaa ogaan laheeda dhahday, laakiin maanta fikirkeeda ii bedeshay kas ani markasta waxaa u maleeya dadka Soomaalida inay yihiin dad xaasid ah oo lacag raadinayaan oo xun, laakiin maanta waxa ay tustay adi xataa dhibka aan soo marte waa dhibka aniga aan soo maray. Anaka dhan isku midaan nahay, laakiin dadaa jiraan oo xun, dad oo fiicanaa jiraan igaraa lahaa. Fikirkaas waa iska bedeli doonaa, waana mahadsan tahay.
Xafladii ka dhacday magaalada Edmonton gurigeeda dowladda hoose, ma ka soo qayb galeen Soomaalida Edmonton iyo Alberta degan?
Ha, way badnaayeen, way badnaayeen. Waxaa horta first of all waxaa ii imaaday MLA David Shepherd ay ii imaaday oo adiga dowladda kore ah provincial government. Stephen Mandel xoogaa wuu iga dahay, laakiin isaguna wuu imaaday. Waa mayorkii hore, mayorka oo haddartan joogana isaguna wuu joogay, iyo xoogaa oo councillors ay joogeen ayagana.
Ugu dambeyntii waxaad nagu macsalaamaysaa gabayga aad adiga ugu magac dartay say wallaahi baan ugu yeernaa afka Soomaaliga Jacbur baa lagu yidhahdaa gabayada noocan oo kale loo sameeyo. Sooda
waxaan iri I was born in the horn, then torn from it, but still living in a caravan. No camels or savannas, now we living in the prairies and we share a van. And forget government housing, now we got bank accounts with more than just 1,000. And I made Hoyo proud, yo, because I'm only getting shot by the cameras when I'm screaming out cheese like fromage. I kind of love Sobayad, but I'd rather have some mufo. No money in the bank account, most of it's in the Uto. Najijo Jijo, Kale Sofadiso, your mind will never open about the Manta Denska Jifto. Same thing for Farah and Narifo. Abdi and Halimo, living in the Netherlands or maybe Mogadishu, War Dageso, War Ke Dageso. I'm that individual or Sikatar Oheso. If you want to hold a dune, start within your own cocoon. Gamahari iska dhaq, don't forget to use sabun. Adi iska dig, but never live life adi. Bukas the akri, so the coolest for the akli, because no one wants to be by people thinking fakri. And if it's getting difficult, just try to give a wakti and work the hoyo. I promised if I ever find a governor that was loyal, I treat her with some dhaqan, man. I treat her like she is royal. Soro like a bokor, she could be my qahwa and my shah, and I would be her sankar. I'm a hiddig, yes, I'm a star. Proud Somali, and I wouldn't change a thing, man, except the bidar. Because you can catch me on the streets with a da'as ma'awis. I don't stag when I kadi because I love my dar nadif. Yes, I'm the one, so my flow is hilib ari. Spit dahab shield because the flow is straight money. Sip shah with shanjabil, a little bit of honey.
Ahdiyad ayadu mahadsan tahay, Ahmed Nomarik.
Ahdiyad mudan, jama.